Kinywaji kina siri tumelewa wote yani paka alfajiri ikifika mida watu wana susabiri mwingine kawaka mpaka anatoa siri mambo ya kujifyatua akili juzi nimechili na masela tunakunga glass jana nimeamka sina atadas niliacha deni mta wakati walai minasema mina pumbe bas
a long time yani umenisotesha long time. Let me live my life freely. Let me live my life freely. Kama unakwenda unazuga umeniganda kama ruba. Let me live my life freely. Let me live my life freely.
Bombe bombe naomba niache.
Ala.
Bombe niache. Bombe naomba niache.
Mimi nimeshinda kukubacha bombe naomba niache.
Bombe niache.
Ha. Si unanipa confidence kwenye crowd nanifanya nazi copy sense. Nakolea na enjoy unanifanya na dance. Sipagui sicha kuchupa yoyote fresh. Vinyo upo tuka enzi za mababu. Alafu raya pombe unyo kistarabu. Hina pombe tena labda mnyashe kiwa nimelewa kiu kweli sita wapatabu.
I love time, a long time. Yani umenisotesha long time. Let me live my life freely. Let me live my life freely. Kama unakwenda unazuga umeniganda kama ruba. Let me live my life freely. Let me live my life freely.
Bombe naomba niache.
Ala.
Bombe niache. Bombe naomba niache.
Mimi nimeshinda kukubacha bombe naomba niache mie.
Bombe niache.
Keys, Same President, Mr. Checker, David John Adam. Ngoja tusikutue za mwisho mwisho then tuache kabisa hizi chupa bwana. Ah.
Pombe naomba niache.
Ala.
Pombe niache. Pombe naomba niache.